voices in your mind. Say my yaba yaba. Sinto sami says in your mind. Say my yaba yaba. Sinto sami says in your mind. Say my yaba yaba. Sinto sami says in your mind. Say my yaba yaba. Sinto sami says in your mind. Nisebenza mina njengoba ngibona senje senifana nomkhondongano wanja endenini nganiwathe ngamasale mbuku ungangibona senje senifana nomkhondongano wanja endenini nganiwathe ngamayenisi ungangibona senje senifana nomkhondongano wanja.
Nisebenza mina njengoba ngibona senginjeni.